Outa chupeke inhliziyo yami. Angeki thanda wena iphindi thanda omunye. Outa chupeke inhliziyo yami. Angeki thanda wena iphindi thanda omunye. Shona malanga we, yabona wena we. Ngikuthi manqa we, awe. Shona malanga we, yabona wena we. Ngikuthi manqa we, awe. We has got the wrong ways easy. HIV senhliziyo yami. Kuma kumi mizwa yami. We has got the wrong ways easy. HIV senhliziyo yami. Kuma kumi mizwa yami.
Kuma kumi mizwa yami.